tumenye Bibiliya. Iki ni ikiganiro utegurirwa na Dr. Venano Makegi, ukakigezwaho na Transworld Radio. Soma kandi wige Bibiliya, usobanukirwe ijambo ry'Imana.
Uraho neza nshuti muvandimwe uteze amatwi ikiganiro tumenye Bibiliya. Amahoro y'Imana nabane nawe. Kaze muri iki kiganiro ugezweho nanjye Parfait Ntamvutsa. Mu kiganiro cy'ubushize nakubwiye uko Yesu yabwiye abigishwa be iby'umurimo wari ubategereje imbere. Tubona uburyo yasenganye umubabaro i Getsemani. Nkubwira uko bamufashe, nkubwira n'uko Petero yamwihakanye. Mu kiganiro cy'uyu munsi rero tukaba tugiye kuganira uburyo bakubise Yesu ndetse bakamushinyagurira. Ndakubwira uko bamujyanye mu rukiko, bamushyira Pilato, nyuma bamushyira Herode, barekura Baraba, Yesu yongera kuvuga ibyo gusenyuka kwa Yerusalemu, asengera abanzi be, abambwa ku musaraba. Ndakubwira nanone uko Yesu yashinyaguriwe n'abatware n'abasirikare b'Abaroma, atukwa n'umwe mu bambuzi babambanywe, ariko undi mwambuzi we akamwizera igihe bari bari ku musaraba. Ibyo byose ariko turabiganiraho nyuma y'akano karuhuko. Umwami Yesu akomeza kugirire neza. Urakoze kugumana nanjye muri kino kiganiro cyatumenye Bibiliya. Reka dutangire nkwibutsa ko tukiri mu gice cya 22 cy'ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka. Tukaba tugiye gutangira tuvuga uko Yesu bamukubitaga kandi bakamushinyagurira. Reka dusome muri Luka igice cya 22 kuva ku murongo wa 63 tugere ku murongo wa 65. Aravuga ngo: abagabo bari bafashe Yesu baramushinyagurira, baramukubita, bamupfuka mu maso, baramubaza bati: hanura, ninde ugukubise? Bamubwira n'ibindi byinshi bamutuka. Abatambyi bakuru n'abakuru b'itorero bajyanye Yesu mu rugo rwa Ana. Byari binyuranyije n'amategeko gufata Yesu nta kirego, ariko baramugumanye kugeza ubwo bashakishije icyo bamurega mu nama bakoreye mu rukiko. Urabona ko bafashe Yesu kugeza ubwo bashakishije ibyo bamurega. Ikintu gishimishije hano nuko batashakaga kumufata vuba vuba nk'uko babikoze. Birashoboka ko Yuda yari yagarutse akababwira ati: ibyiza nuko mwamufata vuba bigishoboka. Ngira ngo yaratekerezaga ko yava mu murwa akabacika. Birumvikana ko umwami Yesu atari afite gahunda yo kuva mu murwa. Yesu urabona ko ibintu byinshi bakoreye Yesu byose byari binyuranyije n'amategeko. Abakuru b'idini bafashe Yesu bamushinja kwica amategeko ya Mose. Ahubwo twavuga ko aribo bishe amategeko muri uko kumufata mu buryo budakurikije amategeko. Nk'umutambyi mukuru yaciye umwenda we ibintu bitari byemewe n'amategeko ya Mose. Abakuru b'idini bafashe Yesu bamushyira mu maboko y'abasirikare kugeza ubwo bashakishije ibyo bamurega. Iyo bakatiraga imfungwa urubanza rwo gupfa, abasirikare bamukiniragaho imikino itandukanye, bakamupfuka mu maso, ubundi bakamukubita. Umusirikare umwe niwe utaramukubitaga gusa, nyuma bakamukuraho igipfuko, bakamusaba gufindura umusirikare utamukubise uwo ari we. Bakomeje kumukiniraho gutyo kugeza ubwo bakubise mu maso ha Kristo harangirika cyane. Sinzi niba hari uwari gupfa kumumenya, kuko mu maso ye hari hangiritse cyane rwose. Muri Yesaya igice cya 52 ku murongo wa 14 haravuga ngo, nk'uko benshi bamutangariraga kuko mu maso he hononekaye ntihase naho umuntu, n'ishusho ye yononekaye ntise n'iy'abana b'abantu. Umwami Yesu yari afite indoro iteye ubwoba nyuma yo kumugirira nabi akangirika mu maso, kandi ntiyari akibashije gutwara umusaraba. Reka dukomeze ikiganiro cyacu dusoma muri Luka igice cya 22 kuva ku murongo wa 66 kugeza ku murongo wa 69. Haranditse ngo, nuko iryo joro rikeye abakuru b'ubwo bwoko buraterana, aribo batambyi bakuru n'abanditsi, bamujyana mu rukiko rwabo bati, niba uri Kristo tubwire. Arababwira ati, nubwo nababwira ntimwabyemera na hato, naho nababaza ntimwansubiza. Ariko uhereye none umwana w'umuntu azaba yicaye iburyo bw'ubushobozi bw'Imana. Urukiko rwabajije Yesu ibibazo bibiri. Icya mbere kwari ukumubaza niba ari Kristo koko. Iyo Yesu aza gusubiza ko ari byo, baba baramureze ubugambanyi, kuko umuntu wese wari kwiyita Mesiya yafatwaga nk'urwanya ubutegetsi bwa Roma. Data aravuga muri Zaburi 110 ku murongo wa mbere ngo, icara iburyo bwanjye ugeze aho nzashyirira abanzi bawe munsi y'ibirenge byawe. Ni umwami w'abami. Yesu ni umutware utwara abatware. Muri Luka igice cya 22 ku murongo wa 70 aravuga ngo, bose bati, noneho uri umwana w'Imana. Arabasubiza ati, mwakabimenye kundi we? Icyo nicyo cyari ikibazo cyabo cya kabiri. Muri Luka igice cya 22 ku murongo wa 71 haranditse ngo, nabo bati, turacyashakira icyo abagabo ko twumvise ubwacu abyivugiye ubwe. Iki gisubizo cya Yesu nicyo bashingiyeho bemeranya kumubamba. Cyakora nusuzuma neza urasanga atari cyo kirego bajyanye imbere y'urukiko rwa Roma. Ubwo bamuvanaga mu rukiko rw'Abayuda bakajya mu rukiko rw'Abaroma, bahinduye ikirego. Tukiri mu kiganiro cy'uyu munsi, turinjira mu gice cya 23 cy'ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka. Aho tukinjiramo tubona Yesu bamujyana imbere ya Pilato. Muri Luka igice cya 23 ku murongo wa mbere n'uwa kabiri haranditse ngo, bose barahaguruka bamujyana kwa Pilato, batangira kumurega bati, uyu twamubonye agandisha ubwoko bwacu ababuza guha Kayizari umusoro, avuga kandi ko ari Kristo umwana w'Imana. Pilato yari umutegeka wategekaga Roma muri Palestine, akaba yarakundaga kuza i Yerusalemu mu gihe cy'iminsi mikuru ya Pasika kureba imbaga y'abantu yabaga yahaje kwizihiza iyo minsi mikuru. Kuko uwicaga amategeko ya Mose atajyanwaga mu rukiko rw'Abaroma. Abayuda rero bamureze ibintu bidafatika, bahimbye gusa ngo bamuteranye n'ubutegetsi bwa Roma. Muri Luka igice cya 23 ku murongo wa 3 haravuga ngo, Pilato aramubaza ati, ni wowe mwami w'Abayuda? Aramusubiza ati, wakabimenye se? Uratekereza ibi bintu byabaye? Umubaji wambaye giturage imbere ya Pilato, abakuru b'idini ya Kiyahudi nibo bamufashe, bamugejeje imbere ya Pilato amubaza ikibazo kiterekeranye ngo, ni wowe mwami w'Abayuda? Nawe aramusubiza ati, wakabimenye se? Ibyo byari bisobanutse neza, ndetse Pilato ashaka kumurekura. Muri Luka igice cya 23 ku murongo wa 4 haravuga ngo, Pilato abwira abatambyi bakuru na rubanda ati, nta cyaha mbonye kuri uyu muntu. Mu by'ukuri Pilato yavuze ko nta cyaha amubonaho cyatuma bamucira urubanza. Muri Luka igice cya 23 ku murongo wa 5 haranditse ngo, nabo barashega bati, agumisha abantu, yigisha i Yudaya hose uhereye i Galilaya ukageza nino. Hano abakuru b'idini bariho barega Yesu kugandisha abantu, bavuga ko agenda yigisha hose kugandira ubutegetsi bw'Abaroma. Nyuma yaha turabona ko Pilato byamuyobeye akoherereza Yesu kuri Herode. Nyuma turabona ko uwitwa Baraba yaje gufungurwa. Reka twongere dusome muri Luka igice cya 23 kuva ku murongo wa 6 kugeza ku murongo wa 7. Haranditse ngo, Pilato abyumvise abaza ko ari umunyagaliraya, amenye ko ari uwo mu gihugu cya Herode, amwohereza kwa Herode kuko nawe yari i Yerusalemu muri iyo minsi mikuru. Pilato yashakaga kwikuraho ikibazo, maze yumvise ko Yesu ari uwo mu gihugu cya Herode, kandi Herode nawe ari i Yerusalemu, ahita amumwoherereza. Simpamya ko Herode kuba yari i Yerusalemu byari impanuka kuri we. Muri Luka igice cya 23 ku murongo wa 8 haranditse ngo, Herode abonye Yesu aranezerwa cyane, kuko uhereye kera yashakaga kumubona, kuko yumvaga inkuru ze kandi yifuzaga ikimenyetso yakora. Wibuke ko mbere yahangaha Yesu yabwiye abafarisayo kujya kubwira Herode aya magambo dusanga muri Luka igice cya 13 ku murongo wa 32. Yesu yaravuze ngo, nimugende mubwire iyo ngunzu muti, durarirukana abadayimoni, arakiza abantu none n'ejo, maze ku munsi wa gatatu azaba arangije rwose. Mu by'ukuri amatsiko ya Herode yo kureba Yesu yari menshi. Muri Luka igice cya 23 ku murongo wa 9 aravuga ngo, amubaza amagambo menshi ariko ntiyagira icyo amusubiza. Umwami Yesu nta jambo na rimwe yasubije Herode. Yari yaramwise ingunzu, yari uwo mu muryango ukomeye w'aba Herode, kandi ari kure cyane y'agakiza. Yesu ntiyari yarigeze atera intambwe n'imwe yo kumugeraho mbere yahangaha. Muri Luka igice cya 23 kuva ku murongo wa 10 kugera ku murongo wa 12 haravuga ngo, abatambyi bakuru n'abanditsi barahagarara bakomeza kumurega cyane. Herode n'abasirikare be baramunegura, baramushinyagurira, maze bamwambika umwenda ubengerana bamugarurira Pilato. Herode na Pilato bahira ko buzura uwo munsi, kuko mbere banganaga. Ese ntushobora kubona ukuntu abakuru b'idini bicaraga bahaguruka, bakicara bahaguruka, bakora ikintu cyose banagishakisha cyatuma batsinda Yesu? Ariko Herode we yabonaga iby'uru rubanza rwa Yesu ntaho biva, nta naho bigana. Icyo yakoze we n'abasirikare be ni ukumunegura gusa no kumushinyagurira, ndetse n'ikanzu ibengerana bamwambitse nta gushidikanya ko yambarwaga n'aba Herode, hanyuma bayikoresha mu gushinyagurira Yesu bavuga ngo dore umwami, ariko babikora bamupfubye. Kubera ko nta kindi Herode yari afite cyo gukora, yahise nawe amwohereza bamugarura kwa Pilato. Aha ni naho ubushuti bwa Herode na Pilato bwatangiriye, kuko mbere hose batajyaga imbizi, ariko none bahujwe n'uko bose bangaga Yesu. Muri Luka igice cya 23 kuva ku murongo wa 13 kugera ku wa 15 aravuga ngo, Pilato ateranya abatambyi bakuru n'abatware b'abantu bose arababwira ati, nganza ni uyu muntu ngo yagandishije abantu, none dore ubwanjye namubarije imbere yanyu, nyamara nta cyaha mbonye kuri we mu byo mwamureze, ndetse Herode nawe ntacyo yabonye kuko yamutugaruriye, kandi dore ntacyo yakoze gikwiriye kumwicisha. Pilato yabonye nta cyaha Yesu yakoze cyatuma bamucira urubanza, ndetse na Herode ntacyo yamubonyeho kandi nta n'icyo yabikozeho uretse kunegura Yesu no kumushinyagurira bamwambika umwenda w'umuhengeri, akongera nawe akamugarurira Pilato. Ibi byerekana ko nawe nta gaciro yabihaye kuko ntacyo yamubonyeho. Muri Luka igice cya 23 ku murongo wa 16 haranditse ngo, nuko nimara kumukubita ndamubohora. Mbega abantu, none se iyo Yesu aza kuba ari umunyabyaha ntaba yarahanwe? Ariko se niba ari umwere nta cyaha kimuhama, ntiyakagombye kurekurwa? Birababaje kuba barasanze nta cyaha ariko bakanga bakamugirira nabi. Muri Luka igice cya 23 kuva ku murongo wa 17 kugera ku murongo wa 26 aravuga ngo, ibyo yabivugiye kuko yabaga akwiriye kubabohorera imbohe imwe mu minsi mikuru yose, ariko bose basakuriza icyarimwe bati, kuraho uyu utubohorere Baraba. Uwo bari bamushyize mu nzu y'imbohe bamuhora ubugome n'ubwicanyi bwari mu murwa. Pilato yongera kuvugana nabo ashaka kubohora Yesu, ariko bo barasakuza bati, mubambe, mubambe. Arabaza ubwa gatatu ati, kuki uyu yakoze icyaha ki? Simubonyeho icyaha cyo kumwicisha, nuko nimara kumukubita ndamubohora. Ariko baramukoranira basakuza n'amajwi arenga, bamuhata ko Yesu abambwa amajwi yabo aramuganza. Nuko Pilato aca urubanza ngo icyo bashaka bagihabwe. Abohora uwashyizwe mu nzu y'imbohe azira ubugome n'ubwicanyi uwo bashakaga, maze atanga Yesu ngo bamugire uko bashaka. Baramujyana, batangira umuntu witwaga Simoni w'Umunyakurene waturukaga imusozi, bamukoreza umusaraba ngo awikorere akurikire Yesu. Pilato yashatse uko yakwikuraho ikibazo cya Yesu ngo adafata icyemezo icyo ari cyo cyose, kuko yabonaga Abayuda bakamejeje, ariko biramunanira. Usuzumye neza uruhare rwa Pilato mu rubanza rwa Yesu, uzabona ko uyu Pilato yari mu rubanza ariko Yesu ari we mucamanza. Yesu ntabwo yashatse uko yiregura, nyamara Pilato we yarisobanuye. Pilato uyu yashatse uko yakwikura ku bakuru b'idini bakundaga kuba kenshi ari n'abanyapolitike, biramunanira. Yageze aho ababwira ngo nibahitemo hagati ya Yesu na Baraba, yibwira ko ubwo Baraba ari umugome bari buvuge ngo turekurire Yesu, ariko baranga bavuga ko bifuza ko yabarekurira Baraba. Pilato ntabwo yumvise ukuntu bahitamo ko arekura Baraba. Matayo niwe wanditse ko abatambyi bakuru n'abakuru b'ubwoko bashishikarije abantu kuvuga ko bashaka ko babafungurira Baraba. Tekereza umucamanza uca urubanza akurikije uko abantu bashaka, akananirwa gukurikiza amategeko, akananirwa gufata icyemezo. Yabajije abantu ngo none Yesu tumugire dute? We yabonaga bamurenganya, yabonaga Yesu ari umwere, ariko ananirwa gufata icyemezo kubera abantu. Tekereza umuntu wahamije ko Yesu ari umwere nyamara ntibigire icyo bitanga, bagafata Yesu bakamuhambira bakajya kumubamba. Mbega ubutabera bw'Abaroma! Ese wowe wari gufata ikihe cyemezo? Nshuti yanjye, nyemerera twongere dufate akaruhuko, ubundi ngaruke nkubwira uburyo Yesu yavuzeho ku bijyanye n'isenyuka rya Yerusalemu ndetse asengera n'abanzi be. Umwami Yesu akomeza kugirira neza.
Samirana, usemerera, Imana ihabwa icyubahiro. Samirana, 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 usemerera, Imana ihabwa icyubahiro.
Ni byiza cyane kugumana nanjye muri iki kiganiro tumenye Bibiliya. Reka dukomeze dusoma muri Luka igice cya 23, duhere ku murongo wa 27 tugeze ku murongo wa 30. Haravuga ngo abantu benshi baramukurikira, barimo n'abagore, bikubita mu bituza bamuburugira. Yesu arakebuka arababwira ati, bakobwa b'i Yerusalemu, ntimundirire, ahubwo mwiririre n'abana banyu. Kuko iminsi izaza bazavuga bati, hahirwa ingumba n'inda zitabyaye n'amabere atonkeje. Nibwo bazatangira kubwira imisozi bati, nimutugwire, babwire n'udusozi bati, nimutugwire. Mu nzira igana ku musaraba, Yesu yabwiye abagore bari barimo kumuburugira ko hari igihe bazavuga ngo, hahirwa ingumba zitabyaye n'amabere ataronkeje. Icyo gihe yabivuze yerekeje ku gihe cy'umubabaro mwinshi n'akarengane kazabaho. Ntakeneye ko tumugirira impuhwe, ahubwo akeneye ko tumwizera. Reka noneho turebe uko babambye Yesu. Turasoma muri Luka igice cya 23 ku murongo wa 33. Haravuga ngo, nuko bageze inyabihanga bamubambanaho n'abo bagome, umwe iburyo n'undi bumoso. Abicanyi babiri babambanywe n'umwami Yesu. Reka dukomeze twumve icyo muri Luka igice cya 23 ku murongo wa 34 hatubwira. Haranditse ngo, Yesu aravuga ati, Data, ubababarire kuko batazi icyo bakora. Bagabana imyambaro ye barayifindira. Umwami Yesu yasabye Data kubabarira abantu bamugiriraga nabi kuko batari bazi ibyo bakora. Iyo ataza gukora ibi, abantu bari kugibwaho n'urubanza rwo gukora icyaha kitababarirwa cyo kwica umwana w'Imana. Muri Luka igice cya 23 ku murongo wa 35 haranditse ngo, abantu barahagarara barareba. Abatware nabo baramukoba cyane bati, yakijije abandi, ngaho nawe niyikize niba ari we Kristo watoranyijwe n'Imana. Iyo Yesu yikura ku musaraba akamanuka, ntabwo yari kuba ari Kristo, kuko atari kuba asoje ibyahanuwe muri Yesaya igice cya 53 ku murongo wa 8. Haravuga ngo, guhemurwa no gucirwaho iteka nibyo byamukujeho. Mu bigihe cye, ninde witayeho ko yakuwe mu isi y'abazima akaba yarakubitiwe ibicumuro by'ubwoko bwe? Kuko Yesu Kristo yagumye ku musaraba, ushobora gukizwa icyaha na kamere mbi ya muntu. Muri Luka igice cya 23 kuva ku murongo wa 36 kugera ku murongo wa 38 haragira hati, abasirikare nabo baramushinyagurira, baramwegera bamuha inzoga isharira bati, niba uri umwami w'Abayuda ikize. Hejuru ye hari urwandiko rwanditseho ngo, uyu ni Yesu umwami w'Abayuda. Igihe Yesu yabambwaga, bashyize hejuru ye urwandiko rwanditse mu Kigereki, mu Kilatini no mu Giheburayo. Ikigereki rwari ururimi rw'abanyabwenge rwakoreshwaga mu mashuri mu kwandika ibitabo ndetse rugakoreshwa n'abahanga. Ikilatini rwari ururimi rwakoreshwaga mu mategeko n'amabwiriza, rugakoreshwa mu gisirikare no mu butegetsi. Ubwo Kristo azaza gushinga ubwami bwe hano ku isi, azaba umutware mu isi yose mu bya politiki, mu burezi no mu by'umwuka. Kugira ngo tube dufite urwandiko rwose, biradusaba gukusanya ibivugwa mu butumwa bwiza bwose uko ari bune bwanditswe. Muri Luka igice cya 23 kuva ku murongo wa 39 kugera ku murongo wa 41 haranditse ngo, umwe muri abo bagome babambwe aramutuka ati, si wowe Kristo, ngaho ikize natwe dukize. Ariko uwa kabiri amusubiza mu cyaha ati, no kubaha Imana ntuyubaha? Uri mu rubanza rumwe n'urwe? Twebweho duhowe ukuri tukaba twituwe ibihwanye n'ibyo twakoze, ariko uyu nta kibi yakoze. Matayo na Mariko bombi batubwira kuva bitangira uko ibisambo byasetse umwami Yesu, ariko amasaha 6 bamaze ku musaraba, cyane cyane amasaha 3 ya nyuma, igisambo kimwe cyabonye ko habayeho ibintu bidasanzwe. Cyabonye ko wari ugiye gupfa adapfa ku bwe wenyine, ahubwo ko ari undi apfiriye, kuko yamenye ko Baraba yakagombye kuba ari we uri ku musaraba, mu gihe we yabonaga ko agiye gupfa yizize, kandi ntawe agiye gupfira nk'uko Yesu we hari uwo yari agiye gupfira. Yamenye rero neza ko ibi byari uguhererekanya hagati y'Imana n'umuntu ku musaraba, kandi ko wari ku musaraba yari Imana. Amenye ibyo byose arizera. Muri Luka igice cya 23 ku murongo wa 42 n'uwa 43 aravuga ngo, nuko abwira Yesu ati, mwami uzanyibuke ubwo uzazira mu bwami bwawe. Aramusubiza ati, ndakubwira ukuri yuko uyu munsi turi bubane muri paradizo. Uwo munsi iki gisambo kitari gikwiriye kuba kuri iyi si ukurikije amategeko ya Roma cyajyanye n'umwami Yesu muri paradizo. Rwose iki gisambo cyari kibi pe, ntabwo cyari umuntu mwiza, ariko kubera kwizera umwana w'Imana kirakizwa. Uyu muntu yagize kwizera ko Yesu yaje mu bwami, kandi akaba yaragombaga kuzagaruka nyuma y'urupfu rwe. Biragaragara ko iki gisambo cyakirirwe ku musaraba kimanitse. Hano Yesu yabisobanuye neza ko bagombaga kubana muri paradizo uwo munsi nyirizina. Ibi bisambo bibiri byose byashinjwaga icyaha kimwe, kandi baburana urubanza rumwe. Bacirwa urubanza ku cyaha gisa, ndetse bakatirwa kubw'icyaha kimwe. Ariko none ni irihe tandukaniro kuri ibi bisambo byombi? Nta tandukaniro rwose, kuko icyo umwe yaziraga nicyo n'undi yaziraga. Itandukaniro ariko rero ryaje kuba ko umwe yizeye Yesu Kristo, undi ntiyamwizera. Nshuti yanjye, ndagira ngo rero uzirikanire ijambo Yesu yabwiye igisambo cyari kimaze kumwizera ngo, uyu munsi turi bubane muri paradiso. Kigira kwibanira n'Imana kubera ko cyizeye Kristo. Ese aho wowe warizeye by'ukuri? Nta wundi mutwaro Yesu akwikoreza. Mwizere gusa, urabona agakiza. Reka dusenge. Mwami Imana, ndagushimiye ku gikorwa gikomeye wadukoreye ku musaraba. Warabambwe uri umukiranutsi. Twege tubaho turi abanyabyaha. Ndasabira uyu muvandimwe wanteze amatwi ngo yakiriye inkuru nziza y'agakiza, maze amenye ko hari uwamuguza amaraso y'igiciro cyinshi, kandi guhera uyu munsi yinjire muri uwo mucyo witangaza kubwo kwizera umwana w'Imana wamukunze akamwigura. Ngaho umubabarire kandi umuhindure rwose kuko akwizeye. Ni mu izina ry'Umwami Yesu Kristo, amen. Ndagushimiye nshuti wanteze amatwi uyu munsi. Mu kiganiro cy'ubutaha nzakuganiriza iby'urupfu rwa Yesu, nkubwire uko yahambwe, ndetse nkubwire n'izuka rye. Imana iguha umugisha.
Icyo cyari ikiganiro Tumenye Bibiliya. Niba wifuza kugira icyo ubaza, kudutera inkunga cyangwa ushaka kuduha ubuhamya, ushobora guhamagara cyangwa kohereza ubutumwa bugufi kuri telefone igendanwa. Inomero ni 0781 2017 1918. Ushobora kandi kutwandikira kuri paji yacu ya Facebook yitwa Tumenye Bibiliya, cyangwa kuri email yitwa umucyo@yahoo.fr. Imana iguhe umugisha.